Remember where you got it from. Zambian Music Primer Store CO.
Iwe wilalabai. Olo chalo chonse chikuzonde wilalabai. Zakumenyela nkondo. Baby ndiwe my mission. Ndiwe mani pasa motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Baby, nangu vivote still uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chambe wewe. Baby, nangu vivote still uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chambe wewe.
Lona shafyo utali tuafu mabastia unchili na weo. Tashalionse pakunso minaneo. Uwingi ya makapo ya pitia muheo. But isatika lipo tichita na weo. Kuisempepo infula haka suwa. You forever be the one mika kuchifuwa. If I say I'm dead over you walantalika. I'd rather die than see you with another nigga. You the lady of my dreams, shilota. Nimakuya nikauka nikakulota. Umushe wa sowele sa baby you noka. Plus when you write me niku yureka. Diwe ni mafuno ngala nae every day. Nikalipo pesa pomo kazi monga iwe. Now are you the best ever. Kukusha never. Mpaka na kumpela tuke kala together.
Iwe wilalabai. Olo chalo chonse chikuzonde wilalabai. Zakumenyela nkondo. Baby ndiwe my mission. Ndiwe mani pasa motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Baby, nangu vivote still uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chambe wewe. Baby, nangu vivote still uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chambe wewe.
Yeah, nala kulwila, kuna kufwila. My tears of joy nga tufuna kulila. Wasaziziwa, oko tulwila. Ukakalipa uzilangane mumira. Yo, a queen the chick I'd love to show mom. I mean I feel so sick nga still none. Nga papita dekwa na papita 4 months. Hii a definition ya romance. Ah, you too dope, my fly baby. You the reason bella over excited. So I decided to dedicate this song to you. Cause you really a high grade. Iwanga kushobe but I got you. Ndiwe type inga chitile wedding katatu. In fact I'm about to kneel down. Kwena uli musuma iwe wilalabai.
Olo chalo chonse chikuzonde wilalabai. Zakumenyela nkondo. Baby ndiwe my mission. Ndiwe mani pasa motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Penangu imarimba, penangu timagona njala. Bati umani uza izaka balansa wande. Nangu iposeshani, umani pasa maplani. Niweweka unangala kumtima baby you know.
Remember where you got it from. Zambian Music Primer Store CO.